furahia waliponambia
twende,
nalifurahia waliponambia
twende,
twende katika nyumba ya Bwana, huko ndiko kuna amani, huko ndiko kuna furaha, amani, upendo, tumaini, baraka kibao, chungu zima, mafanikio, success. Try me, I'll never let you down,
never.
I'll fight for you, protect you, answer you, bless you. I'm a provider, why worry? Never give up. I'm for you, I love you. Come to me.
Asema Bwana. Joni kwangu mnaona nimeona mizigo mizito. Nami nitawapumzisha.
Sumbuka. Umami ya kuyanza.
Never be shaken. Never.
Come to me, my child.
Come
to me, try me. I'll never let you down. I'll fight for you, protect you, answer you, bless you. I'm a provider. Why worry?
Never.
Never give up. I'm for you. I love you.
Yes.
Come to me. Sumbuka.
Asema Bwana.
Na mizigo mizito tawapumzisha.
Leteni kwake.
Yeni chemi ya ukweli. Kata wa uzima. Ngome imara.
Yes.
Usihangaike omwanone.
Yeah.
Omwanone.
You
answer you, bless you.